Welcome, guys, to another episode of the Kickoff K podcast.
Yes, sir.
Let's go.
It's been a minute. We are here. We are back. Tumetoka away. Tulikuwa tumeenda sijui wapi.
Kabisa.
Blail, how are you?
Good to be back.
Finally.
You've been away. Been away. I know you guys missed me. My guy, we're back though.
I didn't give back the 3 points.
Replay.
Bro, now we need to move on. We can't stoop that low, but at the same time, bana. Ini unbeaten run yetu minaenda hivyo kila mtu akiona.
Mamba kawaida hiyo, hadi yetu ilisha ya home.
Hakuna bro, hakuna like, ulisikia audio. Ilikuwa shambles, bro.
It was crazy.
It was crazy. Hakuna kitu kaisha ifanyika.
Nataka sasa mani wa pia jintroduce. Mtu fulani wa mani hapa mjintroduce.
Kunta.
Yes, sir.
Ten Hag boy. I had a good weekend. Kuna chinda nviri hapo, Butros. Bado after game scan navy
Modric ashafungua miguu,
confidence imekuja Modric. Sterling anafunga, una vitu Sterling anafanya.
Sterling anafanya vitu mbaya.
Acha tuna hiyo team tulikuwa tunapata two time
nini pole pole tafika utatuambia. Umejintroduce
mimi, I'm Saroni,
Pogba's biggest fan.
Pogba kwanza amefukuzwa kwa football.
Ana dope bana. That's doping.
Hiyo kwanza ni sawa. Jezi yake ishachenjiwa mbio mbio
yani. Sio, amefanya twice.
That's like crazy.
Counter analysis and I'm sure amedope.
Ako 27, 28. Huwa arudi.
Hapo ndio unaona gama podcast.
Salary yake ni 24,000 a year. A year.
Sasa
euros.
So kumaanisha ana mix doping na witchcraft ndio kwa better player.
Witchcraft aje.
Ah, si brother kali sema?
Si ndio.
Na brother kali sema.
Si Gabon. Ni msemo wa Gabon, ni wa Afrika.
But which there are no rules for witchcraft.
Witchcraft.
Ana sema brother kali sema. As like anaongeza hizo
vitu zote ndio kwa kuja niseme, bila ile anafanya uchawi tupate views. Unaona? Yani, it come from me, ni trusted source.
Inaelewa.
Kitu kama hiyo lakini.
Anyways,
so yesterday there was a very big game.
So you're not Pogba's biggest fan?
Usiruki watu wako familia yenu.
I'm his fan lakini. Unajua kuna mali hata babako anafikanga anakuachilia.
Anaachana na wewe.
Anaona wewe hauna hope.
But unaweza kuenjoy video zake TikTok sahi at least.
Bana, lakini anaingia kwa fashion, anaingia kwa other industries.
Vile inafaa.
Tutamuenjoy
bana. But the biggest thing unaanga mimi mapleya akishafanya kitu yote ufala. Washatoa podcast. Money can make you do what. Mbona Zlatan ametoa yake na pia Smog and Juice.
And Pogba amefanya.
Na kwa 1 million views hiyo interview yao.
Alitoa.
Alitoa hiyo nini?
Anyways,
jana kulikuwa na game big sana. Arsenal gunned down Man City at the Emirates
for the first time in how many years?
Since
2015.
12 back-to-back losses.
Where was the manager, sindio?
Shout out Miloni though.
Crazy.
Alibabeka.
Arsenal's biggest fan.
Oh, Miloni.
Mchezo ya pale kwa nasema nini?
Anyways, so you guys, mna feel Arsenal like sasa ndio ile season yao like After doing that, you need statement. Unajua pia ni statement. Okay, bila ku dive into the analytics of the game, unaona? You need statement, like
ni statement kweli.
Ni bahati lakini ni statement.
Me, I don't know what's
if they had lost, ingekuwa much worse kuliko venye wamewin.
Avile game ilikuwa inaenda kuwa nakaa ku lose. Game ilikuwa inaenda kuwa nil nil.
Lakini mimi nilikuwa nimeka Man City, yani FPL watu wengi nilikuwa najua wanaenda kupigwa wale vidana.
Ali mimi siku expect an Arsenal win, I'm just being honest.
What?
Siku expect an Arsenal win.
Bana, hata kama ni hivi, hakuna mtu anaexpect. Hata kama kuna De Bruyne, no Rodri, I don't know who. Bado. But it was a boring game. It was
a really boring.
Definitely.
It was crappy. Kila mtu wako ball iko kila mtu. Hakuna mtu alicontrol the game 10 minutes.
Arsenal kind of did.
Second half.
Arsenal low-key did.
Like ile last 10 minutes of the game walikuwa na press to their side sana.
Walikuwa na play your stuff. Lakini mabaki walikuwa confident.
Hadi yo bao wafunge si ilikuwa counter attack. Yo ya Martinelli.
Yeah, exactly.
Pate Tomiyasu, Havertz.
Ndio hadi kwa counter attack walikuwa pindu kwa kwao.
Havertz by the way, you give Havertz ali
make impact.
Genius assist yake.
Ali turn up. Zia ali turn has in compared to the normal Havertz. Havertz ali turn up.
He was not the normal Havertz, but at least Havertz,
he's still Havertz, but your game, you know, at least I saw some Kai Havertz
while Pep Bila big players is found out.
I mean, we are seeing it.
It was just one sleep.
We are seeing it.
Game sleep.
I'm going to go badly in the office.
Lakini ni 3 game weeks. Amekuwa kipigwa sasa.
He back still has back. Big players, that's the thing.
Yeah.
Nini ya team B ya City but of big players. So,
yeah. like
you experiment
like, tunajua, or to tunajua the caliber of Pep players. And all, kina Doku hawa ni vijana wako kokoto tu huku kwa mtaa. Unaona, lakini sasa.
Lakini Doku ni bola.
Lakini alikuwa second choice wa Pep. Unaona, akuwa first choice.
Hadi ungefikiria Doku anakuja Man City?
Yeah.
No one speculated that shit because I was like,
at all. So zona like our young guns, Alvarez, Foden, Doku, Haaland. Sio ndio ilikuwa forward line jana.
Haaland alianza pia but
Doku alianza
secondary but kuna mtu alianza.
But don't you think it's a sleep for Haaland this season pia?
Haaland it happened much and bana. Kazi yake ni kufunga bana. But I'm taking Haaland over Haaland any day anytime.
I me too, I'm taking Haaland over Haaland.
Ulikuwa unasema Haaland atakuwa
flop, but I mean prove wrong. Yes, akuna quality zingine man Haaland ana bro. Hey,
yeah, like, ni a real
like akuna character.
Yeah, he's a complete striker and he's low key talented too.
Na kwa 20 years bro.
Okay, he's talented. Ile game
ya man. Low key talent.
If you're he's the top scorer of the UEFA Champions League.
As you speak, najua mjui watu wa Europa.
Sala ungekuwa unapiga mdomo hapa.
Sala litana pia weekend.
Tunaongelea UEFA.
Tunataka
hapa. Wewe kwanza hadi kuna game moja kwa wiki.
Ni sawa. Ni sawa, wana improve. No, la pole pole baby.
Ukichafua iko una improve.
Una improve na kwa
namba ile kama Tottenham.
Ati?
Unafoka kama Tottenham.
Easy, nimeshinda game. Mimi advice weekend. Nimeshinda game. Bro, 4-1. Come back. Sitakujua.
Kwa na ile
improvement.
Kwa na instance hapo. Kulikuwa na nini pale?
Kovacic.
Ile, was it a yellow card? Ama
it was a red card.
It was a red card. That was a stupid mistake.
Lakini, unaona kama yo red card inge aribu game. Like,
sinjo, at least ingekuwa an enjoyable game. As like, tunafaa tuende na rules. Kama Van Dijk anapewa red card, Casemiro anapewa red card, anani mingine alipewa red card? Rodri.
Curtis Jones alipewa red card. Jota. The same.
I'm not thinking you are Liverpool.
Hey, Liverpool. McAllister at some point.
Hizi game zote barely tumecheza na 11 men. Karibu zote, like, na I think game moja tumecheza na.
Bissouma alikula tu yellow za kabata red card.
Lakini Bissouma ni kama, yon.
As the source, like, kama ya hui ni red card, ya hui mgini nafai. Ata yafai kuwa te juu, you at Man City.
Yeah, they should be consistent, bro. Like, for real.
Ilikuwa red card, bana. Jizu ilikuwa too foul. Ata kama si red card, haya, sawa. Too foul. Jizu ni yellow mbili, basi. Red card. Jio kwanza ilikuwa red card, wakasima. Yellow. Haya.
Mguu ilikuwa
even juu. Next foul, tell me. I think 5... How many seconds later? Foul.
The first one was dangerous play.
Yeah, red card.
It was straight red, bana.
Now you stuff.
Also, Tom, you're
after the weekend.
Was it a red card for Kovacic?
Let's stuff. Oh
God.
But now you're Habibi. I shot 1 billion. Let's
stuff. ile staff ya nani walikuwa nasema maref pia wanaangalia ngani game gani. Hawezi pia na tutored card na semi final ya Champions League. Unajua lazima u maintain the caliber of the game.
Bali Liverpool Spurs ilipea na card.
Walipeano wapema.
Hizo ni fixtures ndogo. Hii ni fixture ina decide the league.
Ina decide league. Ina decide league yenyewe.
Hebu muulize aje.
Kwani title contenders ni wangapi? Si ni wawili?
Hapana, huwezi sema hiyo data the reason.
Si ni wawili. Niggas is tripping.
To be very honest.
Walisha to apology hiyo game?
Walitoa apology game ya Arsenal.
Yeah. Walitoa apology immediately. Walitoa audio wakatoa immediately.
But audio
yuko na miss.
It's not gonna give them the 3 points.
Yeah, what a
audio yuko na miss.
Tutafika hapo Buddha. Safika.
Man, what is this?
Bro!
Hey!
Mimi nakumbuka watu kama Jazz. Are you okay with that?
Nikuchanga nyekiwa.
Human error.
Unafanyanga job, umekuwa working for the past 48 hours, umekuja big game.
The margin is so high.
You can't make that type of decision.
It's a mistake.
So and
the season.
Oko number 2.
Oko 20 points.
Oko number 1 difference ni Gina tu.
Are we going to see the
goal difference?
Adi goal difference ametai.
No, are they going to better their season like from last season?
They're not going to have a better season than last season.
For me, think for Arsenal, it's okay. All they want to track proper point. But in terms of Msekushinda league, it's too early to kusema asi watabeba league.
But I think it's too early to say so. Through the league.
But I don't think, okay, they are contenders, but in terms of winning, I don't
see it.
I've got two times out.
I'm only learning from where they lost.
That's the dangerous part, like, they learned.
But if they learned, how get drawn a Fulham?
Bro,
but kuna Man City pigwa na Wolves. Kuna game zio happen to unaona like
Wolves pigwa Man City.
Wolves pigwa City but imagine ikifika hiyo time sasa this season tena na Arsenal iko hapo top. Unadhani wanaweza achia City tena?
Hawezi waachia this time.
Unajua iko angels like wako home as like kesho ni game tunaachia CTZ. It's in them inakonga tu pass or lose to game bro. Sisi wanaambia wanna kucheza Nottingham Forest wana chapo na Forest
bro, like
wana kimiza ligi
staff car like wameamua like body on the line tackles flying like wako hapo tu like wame
bro jana walikuwa wanavuruga kila mse like.
So jana si City had a bad game, ni Arsenal had a good game.
They both had a bad game, City had like a horrible game.
Hey, you game ilikuwa boring.
Ilikuwa boring.
Kama nimeingoja weekend mzima.
Yeah, and then to top it all off, boy imefungwa hapo ni deflection. So
we need to talk about Arsenal and luck.
Yeah,
but sometimes you need unahitaji luck lakini
ndio upatie credit hapo acha
sawa credit shop zile subs niliona msia aliposta kadhani ati ateta wakiona subs hapo nyuma mtu akasema they think they are Avengers but how do they make impact jili kwa party Tomiyasu header Havertz late off Martinelli bao deflection bao.
But let's talk about performance. But ni kokoyo performance ya Havertz
changing the game.
Havertz like, was here above average the normal Havertz.
Martinelli changed the game.
Okay, Havertz the main man, but he was not the normal Havertz tumezoea.
Sio alikuwa chila center forward.
Jordi Shield tu mtu hivi aka assist.
Alikuwa chila center forward. He definitely makes a
change. Sio mtu akio shit next game akio sawa kwa sawa.
Set yako sawa but hiyo game leo naje. Now that mlionaje?
Hakuna kitu ya kuona.
Hakuna kitu ya kuona.
Hakuna kitu ya kuona. Sema Havertz alikuwa bado Havertz.
Hakuwa na hiyo time ya kuprove.
Ukiwa na manine, like spotlight itakuwa tu mbele yako, juko huko mbele.
Yeah, apart from that assist.
But ni vijana Chelsea credit. Ni saa tu,
lakini tuendelea. Oh,
sila issue.
But pia mwita amekuwa kiperform lately, Loki.
Aya, tuachaneze ma Loki perform.
Siyame perform.
Mount na Rasmus sama hake perform.
Facts.
I'm check.
So, City ni beatable this season?
This season, yeah, definitely.
Yeah, like,
Na jia Rodri ya mebakisha?
They are overly beatable.
Yeah, they are wanaza kuwa za
chapo. Adi wakana Rodri.
Watapigwa.
Adi wakana Rodri.
City wamechiko beatable. Ni ati, this season.
Apana.
This season ndo wasewa.
Wamechiko beatable Buddha.
City wamechiko last season. Na chepi.
Ah,
kila mtu atakata sisi tuliwapiga.
Eh. See exactly, wako beatable.
What do you mean by beatable?
This season, this season ni more easier. Unacheki juni. Mm. Kila mtu ana go for it.
Can they be conquered though?
They can. Mm. They can. It's more of a community thing, more of a collective thing.
Unajua sasa for Saruni yangu ile point ya ile belief we can
believe. Ni belief. Ukienda kwa pick ile game ya Wolves, ile game ya Wolves ilikuwa nini?
Belief mtu wao.
Asi tumesema Wolves uchapa City.
Iko sawa, uchapa City. But in terms of what we mean kwa City beatable this season.
Arsenal jana ilikuwa to belief.
What we mean?
Arsenal ichapangi City.
Eh, jana ilikuwa.
That's not all.
Jana ilikuwa belief.
That's what we are saying. This season at least tunaona hiyo element ya kuwa conquered.
Alafu wanafungwa mabao zenye wako wanafungwa exactly. Fungo la season. Yeah.
But Miss City niliona everything ilikuwa inaenda off. Hadi ya kukuwa na, okay, first 4 minutes, kidogo niseme sio chi game. Washaanza kufanya zile vitu zao bana. Pass, attack. Pass, attack. Aki alikuwa na chance. Sijui nani mwingine alikuwa na chance first.
Hadi
nilikuwa, another Haaland performance. Lakini, I think
talking about performances pia kuna boy anaitwa Cole Palmer mlionaje maze. Yeah, so we'll be used to
it. Yeah, he needed the minutes.
Tutafika huko kwa
chelesa. Lakini pena. Ni pena.
But uliona vile pena ilichapo.
So kianza kusema hizo bro.
What bitch kijalala papa.
Sio ni salali chapa pena.
Lakini mlionaje wa pena Cole Palmer.
Ilikuwa kali.
Exactly. Atondeni next topic.
Jana nimeperform game kumoja ataka tumlambe.
So Liverpool mli draw against
Brighton.
Yeah.
Mezoea ku concede goals.
Then I was to ask you, my friend aliniambia like Liverpool wako chini, like kazi yenu ni ku come back, ham control game mna.
Mfungwa, that's the scary part.
Mnafungwa, mna come back. Na itafika point in the season haitakuwa possible to do that.
Mbona?
Kama jana.
Jo every team, hata sisi tuliokuwa comeback kings, at some point you guys did it na it backfire, like inafika ngamali hizo fatigue na creeping mentality and everything. Do kama jana, like that's a, if you score the first people mnashinda your game, unaona? But
I think here ni stuff tunafaa to rectify upon. But again, nikiangalia season tulishinda league, and ilikuwa one of the season whereby tulikuwa na the most like comebacks.
But najua mlikuwa na Mane, Firmino na Salah.
Si bado sahi tuko na attacking options na they are very little.
Nasi choko mbaya.
But jana walikuwa wapi?
Jana na wali nini? Yo wali.
Lakini nani aliyeuza Gravenberg aliyeuza
clear chance.
But pia Brighton aliyeuza.
But Haikai is that easy kufunga hiyo kitu bana.
Hiyo
ni chance.
Haikai is easy. Okay, watch game inakaa easy but ukichambua ikitu inakaa ngumu bana.
But then pia yosenyo anauza. Nilikuwa naona ile game yenye ya Liverpool versus ile yenye ya Europa. Nuneza liyoza.
Nuneza
watch.
Batu wana panga
Liverpool fan.
Azi nili watch.
Lazima uone ya
watch.
Wana club tu wa kia kifuraya tu.
Manze Nuneza liko open post.
Open post. So man, we need to be taking those chances.
Bias pia na chenga mingi alafu. Na uza.
I'm taking those
chances.
I don't think ana uza. He's our best player.
So analysis ya game yenye likuwa ni.
Oh shit,
we just about
to draw due to mistakes. That's about it.
Na bari chance.
Lakini mistakes happen in football, you know, normal like.
Yeah, and then we need to be more solid, more organized. These are mistakes not fight fun and shit. Van Dijk should be more aggressive. Acha kuwa nonchalant.
Should be more
aggressive.
Yeah.
Yeah.
Yeah, pekeke. Unajua mlipia Van Dijk zile shouts za greatest defender to grace the Rio Premier League.
Yes.
Mlimweka huko kwa vidi chuko juu. Kwa
Terry huko mnafuka huko baba. Rightfully so.
Rightfully so. So ndakuniambia kina Terry walikuwa na only 3 good seasons.
Okay, one bad season doesn't make you one bad player.
This is not the first season. Kuna hiyo nyingine ya nyuma.
Kutoka ile injury ya Pickford amekuona.
But the whole team generally last season Liverpool wasn't there. So siezi sema ni kitu ya nini. But me I still
it's not Van Dijk.
Watu wangapi wamepata injuries na wakarudi pale walikuwa?
Watu wengi sana.
Mbona yasirudi?
So Van Dijk is not up to standards.
Yeah, he's not up to standards. Alafu
kutoka kwa kapteni.
Foul ya Isak.
Kutoka kwa kapteni hiyo ina lay down a lot of on pressure on him manze.
Yeah, like, yeah, for sure. I'm not sure he can handle.
Trent akiwa kwa game. Trent and kama na embrace your captain. Sijua amekuwa better.
Lakini yeye ni kijana wa Liverpool. Ana furahia
kwa amekuwa better hadi defensively kutoka kwa voice caption amekuwa better yani anacheza game fit mbaya lakini Van Dijk imekuwa worse
finally
Van Dijk imekuwa worse mnaona right, tulikuwa tunasema
and you guys can edge it out this season Liverpool mnaona
but next season it should replace
we are dangerous bro like kufunga Spurs na 10 men na si ati hiyo ni mara ya kwanza tumeifanya like tulishinda literally Newcastle na 10 men kwa na Spurs bado tulikuwa hiyo game hadi ungejua tuko na 10 man
adi before
umsari
ilifika 9
yes,
na bado hawako na breakiwa down
tuko na breakiwa down hiyo ni kitu la season tulikuwa tumefungwa sijui bao sijui 4 bro like hiyo ilikuwa wonderful display yenye mpaka hiyo game iliisha bado fans walikuwa na applaud hawa say
yeah.
Wamebambika tu like it was a wonderful display so
mbona ikifanyika umesema you are dangerous mbona mko dangerous jana
si tulikuwa dangerous bro like ni vile tu like hawezi so unaona vile the same way City are still dangerous but wana
they were not jana wako dangerous
City but you game
City wako na different
like there's always that bad day in the office I'll say it like that Brighton pia is certainly team
City mdogo
still to check ale but so eh man nearly to hear
but apparently they were on a turn up against big teams peke yake
eh walijapo na Villa 6 up
eh Aston Villa ole Watkins wow you game sijui alikuwa ole Watkins this season is on another level wow ole Watkins ali perform your game haikuwa kubatisha eh me I respect to him nilikuwa na hiyo game na nilikuwa na stupinya nini fantastic eh maze era shindo rada
anajua
jana by the way match alicheza jana left back na Salah is breakdown his fellow winger
what
alifunga tu bao
alifunga sijakata but as like up
alifunga bao kali
it was kind of as like nani alimpoke match
ilikuwa bao kali
it was an ordinary Salah goal
angalia play
Salah
ni mambo ya Liverpool wamekuwa kufanya hivyo kutoka 2020 like it's in them it's a big deal
I say less
no Kika venyewe likuwa menzo kusema Man City wameanza kupanga-panga.
Eh, bana, first of all, nikuwa nisha boyeka.
We're title contenders, though.
Nah.
With that performance.
Lies.
Aye, but you should be, bana. Jose Nali utachoka.
Funga tuyo page yako ya Faltas ya.
Nimekuwa nikitekeza
tarehe. Utachoka mbele ya Senali. This season.
Hazi, uongo.
So, namna unaje performance ya Spurs, by the way. Tottenham.
Well, walishinda na one man less by the way.
Lakini Luton
it's threatening the first Luton
lakini
pali wako this season.
It's threatening.
As per where they are this season.
Ni manager hajakuwa found out na manager wa England.
But for this season that's what I'm saying for this season.
Kama Ten Hag last season.
Wako nini wako mahali is compared to.
Wao walipushiwa me can't respect them.
Nani ya?
Si Spurs.
Tabile biara.
Like I'm struggling to respect them after that.
Lakini yeah,
yeah, ni kitu like bowling yako hapo tuanzishe iende score iwe. Like exactly.
It's yeah. Crazy bro.
Isha.
Juani kwa offside ikifanyika, mimi nilikuwa nimeona hii bao.
Manzi.
Before
lines.
Before lines inakaa hii bao hii. alafu kutoa the audio na video inakuwa ni way worse. Kwanza jamaa anaambiwa hapa anaanza kusema are you okay mate? Check me. That's offside.
That's offside.
That decision was too quick.
Walikuwa nadhani ni goal.
Was too quick.
Walikuwa nadhani ni goal.
There's nothing. There's nothing I can do. How?
Walikuwa nadhani ni goal. Walikuwa nadhani ni goal. Walikuwa nadhani ni goal.
There sure is something you can do.
There's nothing I can do. Imagine. Game imeendelea mbele. Refa napiga firimbi tuturudi nyuma na tufunge bao.
Guys, a whole referee should know the rules.
Ukiangalia tu vizuri as an unbiased fan. It was just a mistake.
Ule refa alijua ni bao.
Unaona?
Which ilikuwa bao?
Ilikuwa bao. Alidhani ni bao. Ndio maana dia
the on field decision ni bao.
It was a goal, si ndio? Na ndio maana hawakucheck. So clearly he had the best intentions that kukupeana hiyo bao. Unaona? It was just a mistake. Mna take out of the big.
Okay, cool. After that what happens?
Ishapita bro. Unaona? If you break a glass you can take it back. Unaona? If you break a glass that can be taken back.
Kona kiki cha pango bro. Alafu hapo mwanja kusukumana hapo. Hiyo kona kiki
itarudiwa. Lakini hiyo si bao. Hiyo ni bao. Unajua kurudia bao venye ni kazi ngumu bro.
Man, I can't respect Spurs after that. Kurudia bao.
Mwache kwa player wote. 22 wasimame mtu mmoja ende afunge hadi huko mwisho.
Acha nikuweke usikie audio.
Hiyo ni crazy.
Weke audio kwa mic hapo.
Tone guys. Manasikia. Delay in. Yes. Give it. Come back for the offside, mate. Just check the offside, delay. Give a kick point, let's go. Yep. Kick point, yeah, please. On a kick point, bana. So, here we are. Ndio mako miles onside, bana.
It was a goal.
Ane kukwa na lines.
It was killing me.
Mgekuwa top of the league, though. But, sorry
for your guys. I'm just happy
Liverpool lost.
Is this where we headed to?
But it happened.
What is the little VAR World Cup?
Yeah. Sinilikuwa ni mwanilomba ile episode flani
mkana kubitisha. They need to be fired. Not even like...
Uliko nasema ile awenga. Uliko nasema a player has to be offside. Kama avle yako. Even the offside. Uliko nasema hivo.
Na in that case, kama jara. In that case, ingepeano bao. Ingepeano bao.
Mimi nataka mapua ikiwa inje uko offside. Tuanze upia.
Hey,
Eri, yo, manzi. Hey.
Jeno hiyo ina make decision like mnaona clearly
clearly
kama ni tip of the
jina kumbuka ya Varane ilikuwa make a hug hapo lakini hey
to start making decisions bro, these humans are just running out crazy bro.
No no, just see it humans as like the flag. Tumetoka kwa humans tumeenda kwa comp, tumeenda tuangalie VR kuna semaji unataka kuniambia calculator wako 1 plus 1 italeta 11
lakini VR wako na mambo like ukiangalia dile red card ya Curtis Jones.
Ikatisa iko red card by the way.
Like ule refa alipoenda kwa ile screen. Vile picha VR alikuwa amekewa hapo, mguu iko hivi like unaona. Eh like wewe mwenyewe tu bila hata kujua what happened before ukiona hiyo picha, that's a direct card unaona. So VR una influence on field decisions. Na inafaa kuwa the opposite. On field ndo inafaa kuinfluence VR.
But I also think pia nini hiyo story ya kuna vitu zingine. Ukiangalia in slow-mo.
Hadi si slow-mo. Kama cover hakupewa. Si ball ilikuwa hivi. Ball ilikuwa hivi, si ndio? Akachapa mguu ya huyu iko hapa juice. Ali come off the ball. But see
the stats zilionekana.
It's just one of those unlucky stuff. Hakuwa na ill intentions but
kama cover si rules
are the rules like.
Kama si chakupewa pia hakufaa kupewa.
Sana Man City minakwambia shika shot 1 million hapo. Decisions is in the against them.
Anyways, Manchester team kubwa.
Maximina!
Team kubwa. Maxos.
Meshinda game moja na
Manchester
hapa.
Unajua
hata Maxos.
It's the manner in which tumeshinda game.
Ilikuwa crazy bro.
90 plus. Watu wa Old Trafford walikuwa shatoka game.
Yo game mimi niliwatch until Bao ilipoingia nikaacha kuwatch. No, nikarudi dakika ya 55.
Sikia vizichocha.
Uli give up.
Zain, ilikuwa tu naenda kuchizi, nikaona. Kiasi tu ni take a break, unaona. Nikarudi dakika ya 55. Nikajem, tuka push. Mi, personally, hizo game zote tatu tumepigwa. Tumecheza vizuri. Tukicheza vizuri, tunapigwa. Tukicheza vibaya, tunachinda game. Tukicheza
vizuri.
Wewe Galatasaray wewe
tulicheza vizuri hadi Palace so. Home tulicheza vizuri
wewe
unaona lakini yani
but isho mekomza thrashing of late
thrashing gani
mmepigwa before you won this game mmepigwa na team kadhaa
Sene Galatasaray na Crystal Palace
team gani
Galatasaray
na team gani ile
Crystal Palace
yale habla ibukse wa hivyo
Galatasaray kwa UEFA. Unajua huu chapu sana ndio yuko UEFA. Sasa like mbona game tu moja kwa
wiki? Uko na wanu.
Na ulikuwa na chapu.
Wiki ya kutrain na uko chini yetu. Wewe unaniambia nini?
Na ulikuwa na chapu.
Mko na points gapi sasa?
Usijali.
Yende na chapu. Uko chini, uko top 10. Uko top 10.
Naweza kwa sababu
kuna timu mbona points ngapi?
Usijali.
Ligi kisema inaisha hivi tu watu wa kwanza 10 wanaenda
mbinguni. Hii
unaongelea mambo ya 55 minutes.
Hii inamaanisha timu imerudi.
Hatujaingia bado kwa analysis.
But nikasema
na hebu ingieni mjadili tunangoja.
Alafu ndio mkuu.
The man we did it like ilikuwa mimi wallahi tume give up sisi wote.
Lakini mchezo nayo iko all that.
Brentford.
Iko all that.
It ain't all that. Brentford. It's not all that. Brentford.
What makes you to Brentford? What makes you to Brentford? This season we chapa City home and away.
Yes, it doesn't
work. Chapa Arsenal,
it doesn't work like that, bro. Hadi Wolves imepiga City na watakuja.
Kuna teams kama Brentford.
Brentford walikuwa top.
Kuna Brentford. Kuna Brighton.
It's a decent team. That's what we're saying. It's a decent team. That's what we're saying. Yes, Newcastle.
Mlishinda against a decent team.
Na sisi tulipiga Newcastle wenye mnasema wako UEFA na 10 men unaona like that's an impact.
Newcastle walipiga.
Bayern Nunes ili deflect Botman hapa nyuma. Akachapa ikaingia.
Sala kazi.
Sio mali. Sasa wanafanya Brentford. Ikae tu yani.
City mkubwa.
City mkubwa.
City mkubwa lakini iko fit hiyo game.
Kiwa wapi? Umsikia na which conditions. Unachapa
hilo ni mlikuwa. Kwani City kwa under
conditions. Walichapa City home and away.
It doesn't matter. It's a decent team, that's all we are saying. Ndio maana amesema it ain't all that because it's we know it's a decent team.
But look at our previous performances. It is. Look at our previous performances.
Okay,
let me say my Premier League atujai wapiga like
that's your problem like
si
so
problem ndo kama tunaongelea
the same way
yeah like just don't make it seem like
kuna ile season ya 2014 back then skuza kina Conte ama na kina Newcastle ilikuwa inachapa Chelsea. It was a sure bet before any relegation na Warundi.
Yeah.
na walikuwa as like watu wanaenda relegation
na wachapa. That's a Chelsea problem.
Yes.
Anyways,
the Premier League, it's always difficult.
Yeah. That's why we love the game.
Ronaldo.
Yes,
as usual.
As usual, next season
tunaenda
Cameroon main activity yao ni gani?
Ni kwa AFCON January.
Main activity ya Cameroon ni nini? Anaweza kuza kwenda bonde.
Economic activity.
Economic activity. Wanafanya nini? Mining and stuff.
So mining.
Tabii ndio naona ameenda huko. Hands cannot save the ball. Tabii ameenda mining. Bro, kuna schoolboy mistakes, alafu kuna errors una make. Pop ache make error mkicheza na Liverpool, sindi akapewa red card.
Nick Pope. Nimekushield hivi kama striker. Kwa hivyo wewe kipa ukitokea utawa hiyo ball, unaona? Yeye anangoja mpaka
apigwe shot. And keepers are protected.
Unaona atokee.
Anapigwa shot shit. Hiyo shot ilikuwa shit juu alibounce ya chini. Bao.
How is it tense and he can handle the ball like that? And you know, spread out those passes.
Bobo handling na mkono na milemeo kijala. Ajuku shika mpira.
Ajuku shika mpira.
Ajuku shika mpira. Hey bro.
Chini ya mkono yake hapa hivi. That's being slow. Unajua hizo ni reflexes hauna like the ball uko in the right position but where is the ball unaona
is it just too short it looks
he's
short
he's not trying to save
shida ni okay says the shida zinakufuata haraka
shida mimi nadhani hapo na ndio pia ni Mwafrika na Afrika tunapendelea
by the on that mnaonaje history African players because African keepers especially ukiangalia Mendy he on his last days before Rani
alikuja alikuwa mbaya
unaona kikambi kuna yote sijaona a good African keeper aki perform vizuri kwa Premier League
for seasons back to back
back to back
sije mashida nini but mimi siko na mimi na mimi naonaana sana si ati nilikuwa na watch Inter Milan daily hapo ati naangalia
before Inter Milan alikuwa wapi
alikuwa Ajax
alikuwa Ajax he was a good keeper though
like alikuwa hiyo semi final
but the Premier unafa Germany umekuja job hapa the game mimi kuna siku nimeingia pale apia Man U nikaweka the game man of the match just
Ederson is really good.
Sina nimesema we just bought a shitty Ederson.
Nimeleta Tenaga na backup. So it's a matter of time because Tenaga
ame fuck up na unajua uweze expose fuck ups zako kwa media. Unacheki. Asha najua anapangia Oblak next season, usijali.
Ah, Oblak ni sick. But in Onana's defense
hakuna keeper mkali.
In Onana's defense De Gea alianza hivi. Even way worse. Kwanza alikuwa skinny mna pale England manzee. Yeah. Kwanza
when ukiwa, he came from Atletico.
He was so skinny, hakuwa na claim air balls. Yeah, so yeah, like
But
he was younger than Onana.
Najaribu kumtafutia points. Sasa nitafanya nini buda? Tulienda Carabao. I was so sije kama number 1 keep then backup keeper ko better sije Onana sije nani tenaga hataki tumuone hataki tumuone juwezi niambia tunaenda tumetoka UEFA Premier League Carabao tuna atiana ati tunacheza huyo jamaa, so I was like nataka kuona the other keeper. Okay, umesema anaweza enda AFCON but hizo anaweza kataliwa
kwenda AFCON, aende walai guy huyo bro unana anashikanga hiyo ball,
so okay akienda alafu nani atashika
eh? Si huyo namba 2
lazima mjoe huko sport makiza kati mzime kache
tunajua
tunataka kumwona mimi nilikuwa
nimespot try
today kusign nani
nani
Ramsey la kuja quick fix January.
Watch and I can't.
Yeah. Hadi still hajakuwa kicheza.
Na still
mchukua pewa still to made na yeye unacheki?
Naweza chukua.
But mwache tu ufala na msaini watu serious kapo.
Me what I'll say I'll give him time. The way tunapea Ten Hag time. Because like watch and come no before he win Brentford. Kuna watu walianza kusema tuweke De Zerbi coach. Watu wakaanza kusema tuweke Emery coach. You're like Emery alilemewa na Arsenal. Pale huko at least unakuwa backed up by
na si Arsenal is that big of a club
no. Na sasa akikuja Manu kwenye unaitisha signing unakosa kupewa, unapata toxic dressing room. Sometimes mi wanaona Manu sijui kukiona crisis tu tunaendanga tu all over the place. All over the place.
Zini ya tiki kuna kuanga kubaya alafu hizo wins zina cover your crisis unaona like
Unatafuta mimi kwangu napea Ten Hag time na pea unaona time. Nilifurahia nieka Casemiro bench. By the way, it's next season by the way. I just taking kuingia na Varane, Casemiro. Okay, hizi kumbaro watu wajakuja hapa kukaa na watu wazee hapa ati uko na 5 sijui how many you see.
But we are back to Thursday night. We are coming to
Europe. Ati Evans.
This time. This is Jolie Evans.
This is known as like. I knew.
But Evans amekuwa akipula performances.
Hii ni makosa ya board. This is like Evans. Because angekosa kununuliwa, tungekuwa tunacheza na nani sasa.
Anyway,
Casemiro amekuwa center back.
Yeah, it's good. Kwanza hiyo bold decision ya kuweka Casemiro amekuwa na off game sana. Amekuja kunona huku bana.
Ya kumaliza kali. Analipwa 350k bro na ameshinda Champions League tano, hana motivation hata kucheza ball.
So mnaonaje tuna qualify UEFA na tuko na 0 points.
Zis, tunakuja kushinda hii cup ya kina Liverpool.
Oh, si bisha admit mna
na draw. Huyu, wacha tuna
mna draw.
Aye, that doesn't mean tulemewa.
Tulemewa. Kwani hujakuwa kama mimi tunacheza bro?
Zi. Zi. Tunachapa Copenhagen msijui wote.
Hata tukiochapa back to back hizo ni 6 points.
Eh, Galatasaray tunachapia kwa
uongo. Bro,
unaongeza dabi zao hiyo
nini yao?
Atmosphere ili crash.
Tunachapia Old Trafford.
Atmosphere ili crash.
Kwani Old Trafford kuna
lakini Old Trafford hatukuwa na balls pale, hatukucheza kama wanaume, unacheki.
Iko na atmosphere lakini huwezi compare na huko
bwana. For me the next tumebakisha 4 games.
Uko wanawasha bro. Players bro.
3 games.
What are
the
4 games?
Amebakisha games. Okay, the 4 games. Copenhagen. You need 3 points. Home and away. It's
back to back. It's only 6.
Aya, Galatasaray you need 6. Yeah, you need 9.
Ah, uongo.
After 9, Bayern siju kutenda aje lakini wako home. Lakini if you need a point. Okay, ingekuwa Ole ningekuwa so sure tunachapa Bayern. I don't know what Ole had as like in this big game. Siju alikuwa na nini, ningekuwa so sure. Walai Ole alikuwa ungepata mkono chapa kama ile siku ya Paris as like Ole alikuwa na hizo. Ole alikuwa na Man City. And Man City anaweza kutuchezea Fernandinho na Rodri ameshaogopa. Siju Ole alikuwa na nini but as like I'm so sure tunaweza kula kama 10 points hivi. Tukinaweza draw na Bayern ama
Yeah, but Ambieri amesema 10 points
out of 12.
Out of 12. Yeah. Man you gonna pull 10 points out of 12 out of the remaining 12.
Yeah. Time will tell.
It's so soon, since before
on my next year. Drop.
Huh?
I'm not drop.
At to drop.
Mnaenda Europa.
Oh, una smart no drop.
Kaida, kaida. Kaida. Sipotu sira
stiu za kishua.
Sipotu na UEFA.
Sipotu janta.
Sipotu janta.
Mbona unasema kutana?
So si walitoka kwa quarters walitana.
Quarter tulitana. Tutoka yet to drop
for the Europa. Unajua
one thing, I'll get job. Unajua watu wanaongea watu wako UEFA.
Na but when we went to UEFA si watatala.
Watu wana hapa tunaibeba hiyo kitu.
Wasiwe chapo hapa. Van Dijk alikuwa anafanya maballerina hapa dance hapa. Van Dijk by the way is washed. It's time to whatever.
Kwanza.
Saliba is the next big thing.
Nah, Kwanza is the next big thing. Saliba is good though.
Yeah, lipoke talent
mbaya. Nani ampendi?
Nani?
Didia.
Akampendi yote issues zake. You can't hate Saliba.
Kuna Konate? Kuna Konate?
Saliba man.
Kuna Konate?
Like anasema kuna mama mwingi.
French.
He's
in France.
Kuna Disasi.
Kuna Disasi. Kuna Konate?
Wewe bora.
Mtu anaanza kama Saliba anzi Disasi ndio ataanza.
France. Sawa.
Kuna nani? Kuna Upamecano.
Upamecano?
Dayo. Dayo Upamecano.
Kale kaboys kana kwa na fashion kanitongaje. Kale kaboys Barcelona.
Kunde,
eh?
Kale boys ka fashion.
Eh jamani.
Anaibula ndugu wewe Kunde na. He's one of the best dripped footballers.
Hey, yako fit. So, hapo anafaa kalisha nani hapo?
Eh?
Saliba.
Saliba.
Juvarana alisha retire.
Saliba.
And the reason stacking
like inafakuwa Saliba na inafakuwa Saliba na Upamecano. Kwa hiyo pairing.
But Kunde pia anaperform.
Kunde sana
ni right back. Kunde ni right back. Lakini Fio akiwa. But Fio akiwa nani anakaa?
Fio si left back.
Saliba anakaa. Kuna Hernandez wawili like. Kuna Hernandez wawili.
Someone unazaa watoto wawili left backs.
Sio rahisi. Na budao kamkuwa watch.
But Saliba atapata anaweza squeeze you in.
Ah, squeeze you.
Azi tumesema nani unataka? Sasa Saliba na nani unataka?
Kunde.
Hakuna Varane,
kuna nani? Kunde aspoche za right back, Kunde anaanza center back.
Mimi nikaniweza anaweza nini? Because Dayo pia anaweza unaweza patia Saliba chance to weke Dayo chini.
Azi.
Mimi naweza experiment.
Na Konate.
Ama Konate, eh, by the way.
But Konate anzi Liverpool, mbona anze France?
But ataanza France, amekuwa kianza France.
Mbona anzi?
By the way, excuse nani anzi Pava?
Konate alikuwa injury ile time tulikuwa World Cup.
But sasa hii akirudi because
yeye amerudi anaanza
kucheza
Inter Milan
kuliko anaanza. Sasa anaanza.
Konate ni starter ni vile alikuwa na match fitness issues.
The left. Thea atacheza left.
Thea left, Pava right, katikati maybe useme Dayo na Saliba.
Zee.
Yeye bado
anaanza. Konate anaanza
kwa team.
Nani?
Konate.
Ah, sidhani kata.
Anyways,
because Kali Liverpool is not a starter.
He's a starter, bro.
Mbona hajacheza?
Hajakuwa akicheza.
Because it's just match fitness issues.
Ah, Chelsea project tuambie.
No. Unasikia tu raha.
Pasa mic.
Unaweza jezi vile ani.
Eh, kuna fan version hapa, kuna player version hapa
mzee.
Kweli.
Ujezi ni
basically to be a back.
You are better.
We are back.
Back.
We are back.
To expect nini sasa?
Same na expect wins. Tutachapa ma team 4. Tutapiga comeback.
Acha nikupangie next ni Arsenal, alafu Man City, alafu mkuje kwetu.
Na Chelsea are winning against Arsenal.
We are winning against Arsenal.
I have a feeling that
at Stamford
itakuwa tamu hiyo game.
Hiyo game ni bije. I think your confidence side to build up watu kama Modric wako na confidence kabisa ni kama.
Palma ndo analeta data bro.
Palma ndio huyu amerudi.
Wao likataa. Palma nilikwambia kwa kichezo kakataa.
Ah ni. Palma.
Nilikwambia your best player atakuwa Palma ukakataa.
Ana create vingora.
Especially Saliba Sterling anacheza left wing.
Na Modric alifungua miguu alafu mkamweka bench.
Modric confidence imekaa. Aya, Kaisedo aki nani atakomer but nani atatake time.
Niyo nini we return Nkunku. Nini ya Nkunku ni?
Next month.
Is that second leg
ama? Next month, November.
20.
It's about beginning of November ya Google, Google.
Beginning of November.
Beginning of November.
Aya,
it's about to get
tweet.
Crazy, bro.
Nicolas Jackson.
Akochini.
But at least uliona hiyo balifunga. Toka watu ni at least ndio la.
Unajua mnafunga kina nani? Burnley, Luton.
But Chelsea ni team ingepigwa tu na hawa see man.
Ungepigwa na hawa ni new players. Hawa ni new players.
But ina prove a point hawa see Fusion imeanza kurudi kwa club sasa.
Sasa inarudi kwa relegated teams.
Nani?
Teams zimetoka championship.
You should start from somewhere.
Last team kilimuuliza how many points anapata.
So basically mtaka to prove a point at
against Manchester.
Mimi hata sina. Unajua bali alifunga kwanza ama?
Eh, na tuko comeback. Na tuko chapa 4. Yaani statement.
Hiyo team nafaa mpige.
Yaani statement.
Hiyo team nafaa mpige.
Ah, but Chelsea kingalipo
tu pale kama mpige.
Sisi bro. Sisi ni confidence.
Unajua hamjawafeel.
Siri Hawkson anatugonga
classic.
Tuta face na tuta chapa, especially game Arsenal. Trust you, Chelsea tunabashinda hiyo game.
Real kali hapo
zina. Kuwekelea game.
Bana, hebu sema. Nitatoa real support
Chelsea versus Arsenal. Chelsea 2 ni ila 2-1 win. I swear.
Mko home?
Kina Palma hao ndo nataka kuanzishia kina Saka.
Palma is good. Not good. Palma is good.
Tushinde hiyo game.
Kina Saka. Palma unajua fall back. He's good going up.
kwani Haaland anafanyanga
nini? Lakini Haaland kwa timu ya watu wanajitu. Sasa utakompare Man City na Chelsea bro.
So hatuna compare players.
Saruni hates yani appreciate Martins ikianza kushinda.
Pay homage.
Me I don't think it's a big thing. Like ni kama sisi venye tu tuko tu hapo.
It's a big thing for Chelsea bro.
Eh exactly. Is on the
same thing.
Lakini mimi nasema
you have been baited by this guy.
Kwa
levels za Chelsea.
Levels gani walimaliza 14?
See big thing. Like I was say walikuwa
Sasa uliza levels gani?
Walikuwa na run tu kwa Champions League winners unakumbuka
hapo? Last season.
Oh my god, wako na Brentford soon.
Tulikuwa na number 10, ndio.
Last season
number 12, number 12 tulikuwa below nini? For Chelsea kwanza
kutana
people kufa. Sawa, but we are turning up. Unaona? At least unaweza ona team inacheza, unaweza patia
hapo kwa Chelsea. Basically sababu ba 4.
Hiyo ni game kubwa, hiyo ni
kwa hivyo ujue dunia mlidraw na wao imanishe.
Na yes, Chelsea.
Eh, imanishe.
Hiyo game ya kwanza walitudanga.
Eh, manze. Bro, Chelsea watapigwa hiyo game vibaya.
Hiyo game tutashinda tu. Tuambie opinion zako kwa comments unaonaje. Chelsea 2-1, unaonaje? Chelsea Arsenal.
Mimi niko na nyinyi.
Kabisa.
Huu ataki Arsenal washinde ligi, lakini logically
hadi nikikuwa na Arsenal zishinde ligi. It's in them to fumble everything. Acha story
ati ya kufumble. Wewe vile tu unaona ataka Arsenal inaweza shinde hivi. Useme tu leo.
Okay, ukweli. Oh, Chelsea. Unajua funny si next week, si ndio? Kuna international break.
No, it's the next.
The next
game.
I'll go with Chelsea. But
because you want them to win.
Deep down anajua like Arsenal watapoteza. Naona like hiyo ni bias.
Saka atakamerudi buda.
Saka kwanza haendi England anakula rest sawa.
Mimi siogopi Saka.
Mimi siogopi Saka.
Ogopi Saka.
Mimi nasema as Liverpool
ni siogopi Saka.
As Chelsea. I'm just saying.
Na Dingra alikuwa anafanya Robertson na mavitu hatari hatari hapo.
Odingra ilikuwa mistake.
Azi kwa game alikuwa anamnyorosha bana
kulikuwa na mwingine tu wa Baleba.
Baleba pia alikuwa
anaofanya.
Baleba si ndio replacement ya Caicedo.
Si hawa sendi ma beast bana. Sadi nyo hadi nyo aliwanini. Odingra si hadi nyo aliwacheza.
Unasema ugopi Saka.
Mimi si ugopi Saka.
Ugopi Saka. Na Colwill si ugopi Saka. Si ugopi Saka.
Arrested Saka.
I mean kiona kolu siogopi Saka.
Amejam, mevunja streak yake ya
back to back game. Bro, hey,
manze, shout out to Saka, manze, 87.
88.
Yo, 88 games. Hey, that's crazy, man.
Back to back. Kutoka day one.
Nani mistake ya Teta? Juu jama angerest yo game ya UEFA. Angerestisho, si ati walikuwa naenda kupigania. No, kuna really 3 points.
Don't you think anaenda kupull off as a German in Saka?
Sadio Mane.
What do you mean Sadio Mane?
Sadio Mane in terms of the games, number of games he's playing. Oh. I'm honest that when Klopp alikuwa anafanya hivyo.
Eh, sijakataa but
squeezed everything out of him.
But nakumbuka game ya Bournemouth.
I think we've seen the best.
We've seen the best of him.
Eh, nasema as like kama game ya kwanza ilikuwa Bournemouth. Alikuwa doubt as like he was like seriously doubt afai kucheza but akatravel akacheza okay alifunga sijakataa. Next wakaenda UEFA. UEFA kwa nani 3 points. Game nyadi wali lose.
It's a meaningless game.
Eh, na group yao inakaa Europa. So as like hadi eventually wata proceed wakitaka. Ju Sevilla lazima wakule number 3.
But they lost though.
Sevilla lazima waenda number 3.
But they lost. They lost.
Nani?
Arsenal.
Sino nasema as like hadi akukua na that agency ya kuchezesha Saka. Na unacheza City next. Juzi niambia alikuwa ameona anachapa City.
Sidhani alikuwa ameminia City bila Rodri.
Asa alikuwa anajua atachezesha Saka kwa sababu cheza atamchapa. That's a lie.
That's a
lie. Give it kwa dakika ite something ilipenda na kwa nini?
Azi lakini atita kijenga akicheza like when alipotuma wale maboys walikuwa wanakuja kila hiyo game. Walikuwa
na mission.
Walikuwa amejam like it was more than that game like it was personal. No.
Come at Nelly taking shots from them near 30 yards. Atafanya
hivyo kawaida. No.
Aboda nimepata fixtures zenyu. Arsenal Chelsea.
Si ndio?
Chelsea Brentford. Oh my god, I'm not game nyingine. Kwani mko na
Arsenal ila Brentford.
Kuna after Chelsea Brentford sioni game yenyu hapa. Ni kama mtakuwa na Chelsea itakuwa Monday. Chelsea Spurs
hapo ndio nasema tricky. hapo honestly
hizo games zote kutoka next week
compatible but you Arsenal mimi nasema itakuwa a big thing for us because I believe Chelsea players
are not about what itakuwa ni the facts like Arsenal
tunaweza kuwa chini ndio Arsenal but it's a big game na Chelsea the same exactly. way they beat Man City the same way tunaweza pull off the same thing
yeah
that 2-1 win
tunasema man hata kama Chelsea wako chini you forget they have talent man exactly. they have world class players yeah. man anyway so unaweza pull off something
So tuende kwa next matches ama kuna kitu ya kuongeza kwa project yenu?
Tunafaa tuongelele
tuongeza pesa lakini hatuna kitu kingine tuendelee.
Tunafaa tuongelele mimi.
FPL.
Zi.
Nini?
Sven Botman carrying Newcastle to the glory. Si Botman.
They're the Champions League.
London Ban.
Newcastle.
Mimi niliwaambia Newcastle atachapa.
You called it.
Oh, okay, ukitaka kubet, nitafute pale Instagram uniulize
undaweka. Si bet kwanza wewe.
Sasa bet.
So bet ushinde.
Sasa niliwaambia kama ile season niliwaambia Man United tunachapa Liverpool, si Liverpool Man U, Barcelona. Kuna four games
okay there be fixtures the next weekend utupatie hiyo sleep
tuwekelee tuwekelee
in advance
okay when I come inside too as like I feel too
so
ukiniuliza ukiniambia ukifanya nifikirie nitakupea L but ukisikia nimeitaja tu hapo
sasa
ukisikia tu sikia nimeomoja nimetaja tu kitu
bila hatari nataka stars dia Friday uli text show nataka wekelee
sasa hiyo sasa utakula L ukisikia nimetaja kitu tu hapa tu kama yeye nilisema Newcastle eh wewe usikie tu nimetaja kitu tu hapa tu na nikuona hapo sure lakini nikapo jaba
Newcastle na proceed kwa hiyo group
si ndio mimi niliwaambia hii game inaka as like hiyo group inaka group of death on paper but on the pitch real players ni Newcastle kwa team
eh sawa
yeah even begin my goal but I didn't see ilikuwa 4-1
yeah
na score na niko na jeto anashinda lakini 4-1
mimi ile nini nilipona
ile atapiga PSG
nilisema they'll make it out of
nini
kwani they'll make it out na draws
always make it out
so na kato mpaka wapi
some hanger
atmosphere bro ilijawa sasa wamekuja kushinda hiyo game wamekuwa kipregame hiyo game for the last 7 days like kina trip ya wanapostiwa na madrones huko Juba stadium
trip ya anaperform every game back and forth
hadi kina Dan Burn wao walikuwa wacheza kama master yeah, bro
ma five star players bro na hawako wange vivyo
walikuwa wanashangilia hadi tackle akitackle Mbappe amebambika
lakini that's what made them to go to UEFA ukiweza kumbuka ungepata Gomez hapa anakutackle hapo ana celebrate walikuwa na hiyo inside momentum
wao wanafaa waende lakini it was the last the end of last season walikuwa poor
kulikuwa na nani
walichapa na Brighton
kulikuwa deni mwingi
si waliingia tu la 1 point bro si make ikae ni kawa ni
walianza kuisha na nguvu
like lakini like before that walikuwa kuna point walikuwa number 3 walikuwa me solidify at some point
bana Almiron akifanya whatever he feels like doing
kwanza ile bao ya Almiron ilikuwa kali bro
what does that do
Almiron sina nasema Almiron does that
that's crazy that's crazy
Mimi kwanza nilikuwa nasema ati wali shuffle team. Unakumbuka?
Jasi. Nilikuwa naoga Asen, hii ni timu
hii. Kwanza nilikuwa nasema wazi niambia Almiron anacheza UEFA. Wazi niambia Almiron. Ndio huyo sasa. So ni postadi.
Nimesema fala huko.
Kila botman anaenda kucheza UEFA.
Lakini yenyewe
I take back my words. Hadi mimi nilikuwa naongea ufala.
Liverpool hapa.
BVB sasa wananyorosha sasa
hivi.
Sasa kama hiyo ekelee hiyo sasa. Hiyo yenyewe nimesema hivi.
Ofaksa matela rafa kosha grass sai. Buri tabotele tajik safa niele nikile tu sai hiyo.
Basi niambie umeekelea.
Niekelea tu chini ya waje.
BVB lakini
wana. BVB acha la. Is
Newcastle.
Sasa sale ke BVB win.
Ah si
Newcastle. Sawa, leo Newcastle.
Anyways,
next games
Champions League. A next games tuko na atutakuwa na episode before.
Si tuna record after games.
Yeah, we have the derby.
Mko na derby, Merseyside derby.
Ah, si unajua tu Everton niko chini saa
hii. Unakishinda bro.
Unakishinda. Unakishinda the last three games.
Shout out my boy James Garner manze. Tuko na buyback clause up.
James Garner 3-0. They won 3-0 against
Bournemouth.
Na walipiga team nyingine.
Na chapa Villa, Carabao ama ndio wapi?
Angalia teams wamecheza nazo though.
But yeah, no set me a tip for relegation.
Sasa unaona like ukianza ku measure standards zao na relegation hizo ndio vitu nanitajia na wanacheza na Liverpool Anfield
jamani
si watakanyaga
mtu akanyaga
sijakata it's a derby na
it's a derby
mama si side ni
lazima tu respect derby unaona yeah you should respect the derby
respect Leeds
Yeah.
Loidis.
Itakuwa heated definitely bana. Kutakuwa na tempers and whatever. But we'll eventually win the game. You already know, man. Ini Anfield bana. Kuna msi anaendanga hapo ati nini.
Kwenye liza kushinda huko. Kwenye liza kushinda huko la season.
Ile ya Somerville. Sasa ushaanza kurudi mpaka la season.
Umesema kwamba anashindanga.
Azin wasewa kujangia. Wasewa najua azin hapa ni kubaya. Unaona.
Kubenba sana.
Like the last how many games?
5-2 Real Madrid.
Like the last how many games that hatujashindwa Anfield, nataka uniambie.
Sijui ni kadri.
Naona ni mingi sana.
Unajua hiyo.
Na si hata hivyo the last games yenye the last game yenye tumeshindwa ni Spurs pekee. Like we've been on a run, bro. So Everton wakuja wa get something out of that game, I'll be very surprised.
Yeah. So basically Liverpool win.
Yes.
Mkuna mtaka na
Liverpool. Kama una bet ya Liverpool and over 1.5.
Yeah, tutakutafia site. Site tutakwambia site gani soon. Soon tutakwambia site gani.
Kwa sababu
Atuwezi
ongea.
Lipa na M-Pesa.
Ekela tuna yo
number.
Team number.
Bournemouth Wolves.
Bournemouth Wolves.
Wolves
wamekuwa on something. Wamekuwa on something. Pedro Neto. Amerudi.
Neto.
Amerudi.
The Korean guy.
The Korean guy. They have Neto and the Korean guy. Who to score? Korean guy akamfunga.
Wang Hee-chan.
Man, don't disrespect Hang Wang Hee-chan like that.
Man, lakini mbona alisema hivyo na Wolves inamchapa.
And this Korean guy.
Anamjua, achana.
Pepa alisema he's not worried about these fixtures in Poteza.
And option
ya UEFA tena.
They like anajua the business end of the season ikifika, end of the king.
Yeah,
we know.
Na atakuwa na mtu amerest kama De Bruyne.
Eh, si mzima.
Achani
kuingizia.
Mkunku.
Amerest. Najua lakini hatujamuona Premier League. Tumemwona tu ile summer series.
We're adapt anywhere.
See at nini.
We're adapt anywhere.
Brentford, Burnley.
Brentford, Burnley.
Draw.
Hata mimi naona 1-1 hapo.
Kama una bet kale ya draw.
The Bees.
Both teams to score.
The Bees and the Clarets.
Okay.
Man City, Brighton. Brighton. Mimi niko na Brighton lakini Man City tu atashinda.
Man City, Brighton.
Man City wako home lakini.
Mimi naona Brighton anaza hii game.
Man City wako home.
Hata kama naona Brighton na De Zerbi anaza shinda hii game.
Hii game Rodri atakuwa amerudi. Rodri anarudi lini?
Atakuwa amerudi.
Ilikuwa games ngapi? Tatu.
Tatu.
Game mbili ama tatu?
Tatu. Ilikuwa direct red card.
Direct tatu.
But unajua ni tegemea inaweza kuwa direct na si violent hiyo si tatu.
Yake ni vaya alipiga msevi. Eh. Ni vaya.
The game is soft. Mazee alimshika tu hiyo.
Alimshika lakini
Sijaka according to the rules, but
alimshika
tu hivi.
Alikamwe mtaputa.
Umesema nani?
Mimi na De Zerbi.
Mimi Man City. Man City wanashinda.
No, I really need Brighton to win the game.
Newcastle Palace. I mean the Newcastle
Palace.
Palace.
Eddie Howe hapo mbaya sana.
Isn't the game Eddie Howe au pigwa?
Yeye anashinda. I'm not sure my opinion.
Adi ya juzi alikuwa amepigwa alafu aka comeback.
Kajana.
Alishinda.
But the point.
Isak. So okay, a good player zivo. Isak.
What players will go
there? Isak was 7 point something. Si 6.
No, no, sir.
FPL. Anafukwa 8 at C6. Isak ni mkali sana.
Mnua kitu
amu. Mnua kwa nge merit Isak manze.
Hele, siju ni merit Wilson. Ni merit Wilson.
What?
Ni merit Wilson over Isak. Am I wrong?
You're wrong.
Yeah,
I'm wrong.
I mean, you're wrong.
Callum Wilson.
Unless you're talking about just finishing, purely finishing and then goals.
Isak is a better
because
player.
Because I look at two more games. Mi no nanga venye Isak would turn up for his games na venye Wilson and turn up. Me
have chosen Isak. Champions League.
Isak's passion is true.
Yeah.
Spear Wilson. Daddy's boy.
Yeah, I mean, but...
But Isak, come on for it here. Tell me your comments. Isak over Wilson or Wilson over Isak?
Nottingham Luton.
Nottingham Forest. Nottingham.
Only Luton. Ndio wanatakikazika wanakaza
siku. Wamekaza kaza.
Na maana sitaki awoni afunge.
Ako nje
for one.
Ni no as
sitakuwa
tu. No Nottingham bro.
As it 1 month.
Oh ametoka juzi.
Chelsea Arsenal.
Nimwambia Chelsea 2-1.
Chelsea 2-1.
Chelsea
me Arsenal.
Chelsea ina
okay, ina kwa fano Arsenal lucky.
Chelsea ina
the game is gone.
In a low scoring game.
The game is gone. Mania na support Arsenal. The game is gone.
Lucky as well.
The lucky.
Mimi na support team ziko na potential za kwenda mahali. Unaona?
Hawana. Mimi na kuna potential but mentality ndio ana.
Unajua last season alipiga 50 out of 57.
Kumbuka shule mwalimu anakuambia you have potential. Lakini hata juu math inakupiga chenga hapo.
Sio liko tu kukumotivate.
Sio na motivate. Sheffield United.
Sheffield versus United.
United up by United.
That's my soul and heart.
Like the struggle of late anyway.
Tuna struggle up.
Azingemzenye kushinda you're not.
Tuko no vile Arsenal wanashinda kitambe sijua ko face gun. Yeah. I think tuko face 2 sasa.
Tuko face 2.
So msidhani tunajaza kama Man City. And this goes to United fans. Man City lose game out about me rat.
This needed help out.
Tolia, it's not Man City bana, relax.
Tuko kwa process.
Give us time bana.
But mlikuwa kuna saa mlikuwa on a good run, mlikuwa mnabonga ni kani ni Man City. Talking about the
Manchester United.
That's crazy talk
about Manchester United. Manchester
fans wakiwa hapa
treble
washangaa ukiwa lazima upige makelele
amepata win moja juzi yako hata
alipata amebonga
sana
kwa number 1
hadi jazz imeja hapa tuzo Chelsea hapa kuna div player version hapa Aston Villa West Ham spicy
Villa West Ham ai Ole Watkins all day any time
eh Bode West Ham wali kind of turn up kwanza kudos ali
anajui lakini aya
West Ham amekuwa na very good season.
But for me mimi nataka Watkins man.
Amekubamba. Mbona hujamkuja mnunua?
Bado ndio nafa nipige
nimetoka.
Niko na Jackson nini?
Tukutafuta kwa blank ana blank game 3
zikifanya. Ndio sema kweli mimi siendi na captaincy ya Haaland.
That is too expensive bro. Yola crumbling tukiona.
Sasa jafunga game 2.
In real time. Wolves captain. Wolves mlimweka captain.
Na si walipigwa.
Na si walipigwa.
That's what happens. Sasa si Salah shaimweka captain na wakapigwa.
Shida ni kila mse amemweka like over 70%.
Lakini ndio shida hala ni nini? Siku yenye napata 20.
Na tutaumia.
Like we have 20. Hadi mwenye jam captain na amepata 20. Ayaya.
Hapo chini.
Bro,
mi next game ukisimweki captain.
Bro,
usimweke.
Na mimi nataka kwa break it down. Mbona uchukue Salah over Haaland?
Break it down. Oh, tumeenda Spurs Fulham. Hii ni Spurs.
Yeah.
But Fulham can do something. I was not so convinced with the game ya Luton. Okay, walikuwa a man down, but before the one man down, siko convinced na game. I had to break it down to
keep Salah kwa nini?
Oh, first of all, Salah con penalties. Bado Haaland con penalties sikatai. Second, game zote zenye Salah amecheza lazima apate assist, bro. Ndio angalia tuko FPL. He is a creator first of all and then he's a goal scorer second. Alafu Haaland yeah true like he anafunga tu mabao only so.
Okay za kwa na watu wawili.
Alafu hajakuwa
na nini Salah ni midfielder unacheki.
Na
Haaland ni striker so points definitely ni mob. Bro, ukiangalia tu hizo nini zote like Miss Jimbono, Haaland is more expensive than Salah, I guess.
Ako
14.
Difference
is
1.5.
Bea Hendry.
Cheki, so ukiangalia hizo nini zote, man. Why would you go for this guy? Ako owned na over?
Because he's the top scorer of the Premier League.
80%.
Ako owned over 80%. Salah, I think, is lower. Even differential. So Salah is differential.
Salah angekuwa 9 million. Kila mtu angekuwa 9.
Mi mwenye.
Hakuna mtu rushia bet Liverpool kama Salah. Mi mwenye
sina backline juu nikuwa na Salah na Haaland. Sina backline
kwa mpaka kwa Salah na Haaland.
Yeah. Uko na points ngapi?
Around 30 something sicho.
Eh. Uongo. Sala.
Sindio.
Sasa hadi natoka aje?
Si backline mtu mzima.
Hata kama jam captain na kuna Sala.
Ajio kuska.
Ati?
Ajio kla joke.
Ajio.
Listen, si umesema leta 30. 15. So, oh, ingine leta
15.
Eh.
Sina 30 but,
yeah, but
niko kwa hiyo range ya 30 something.
Ndio tunasema
nini game day 1 nilikuwa 10 points.
wasio kwa 40-50.
Imezio.
Mimi nilitoka top 10k niko number 3 million.
Zimesha. Ndio nakwambia sasa. Last week ilikuwa crazy bro, like
tuna FPL ama?
I don't know.
Eh, usaka na matarao. Jamaa anaweka puki ndani na tunazo na
mali. Transfers lisahau kuwe make msenadi karibu afunge.
Karibu akofunga.
Eh, so Wisa alikuwa bench lakini aliwekwa for Saka.
Bude ngalilie zangu hapo.
That's
mimi na Ariola tu.
I'm coming up man, I'm coming.
Mimi niko number 3 million bana.
Number Kenya.
Azii overall na nilikuwa game week 1 2 3 nilikuwa top 10. Top 10k.
Omi liko na 45 points.
Ah. Wow, that's good.
That's small. Uja mako na mdomo mingi sana. Zee,
uko above average.
Niko above, uko
mko
bila
average. Uko 45 niko na nane.
Ati, mko bila average.
Zee, niko above.
Uko above, uko na 45.
Miss Jui.
38. Uko above average. Elo wakasa waliwe hali. Mbani wakweka hivi. Abuzi raise above average.
Si uzuri tukotoke.
Hatu kishikanisho tuna raise.
Hatu kishikanisho na raise.
Oh, lazima wapishikanisho.
Mbani unajua nilikuwa api game kuza kwanza. Bro, was top 10k manzi in the world manzi. Sa hini kwa number 3 million kama.
Adi yosta mwalikuwa number 1 league kianza. Ya ijalisho.
Lakini game, I think I'll pull a wild card.
Uneza rudi. Adi mi nafaku pull a wild card.
Ama I'll be serious about the game.
Yeah, one of them. But me, no, this is most the probably ni kupula wild card.
Yeah, I think I can do a chip.
Niko na Bruno na Prasmus. Na kuna fixture tamu ya
Sheffield.
You can pull a bench boost.
Aze.
Yeah. Bench boost na kina nani.
Kuna double game kutuita kama.
Kwa hivyo kutuafanya ni.
Uko na wadi 48 na uko na nani?
Uko na kila mtu.
Sina kila mtu.
Chief scout of Chelsea.
Mina waga scout.
We have a question.
Uko na Sterling na uko na 45.
Uko chini. Cheki.
Na sala.
Na wala uko juu yenye. Mula mabili skizo.
Na Jackson.
Watu watu ndo neta
points. Anasema hata agi na watu wako na points less.
Rashi ndo agi nini.
Pole.
Uko bilo average yale. Check zuko do serious na life. Kwa 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 kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
Unajua kuchokoza mufanya, mwini ya kala kali ofisi, juga kuna kwa 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 kwa
kwa. Ya, nakuanga juu wa dimisi ni nangu.
Mimi kwa atari, mimi kwa boys atari.
Lakini umisa kwa number 4, hiyo ni ni FPL yetu, ya kickoff.
Hezi kwa 4.
Niko number, nimetaino wa sekadhasu, niko number 9 sa. Niko top 10.
Cheki, ya wala, ya kujuu.
Niko top 10. Niko number 1.
Ulikuwa,
bro, ulikuwa. Nasa yu, ako juu yako.
Ako juu yako transwides. Umse utransnite akiwa pale wera ni nani.
Chambua. Anachambua what get me dose. Anapata leaks. Nani achezi.
Kusaka
is not traveling.
Ameenda sijue kuchambua nani ajie kia nani huku.
Hii likuwa nimetulia. Tulika sama I'm not going to do anything.
Au kuchange anyone?
Sikuchange anyone. So next game
uku kairada sana
na rudi to my normal self.
Adi misi kuchange anyone.
Sini mwono kuna ban. Sini mwono kuna ban.
Sini ban to botman. Hiyo naleweka hiyo.
Lakisa kitu cha wana.
Yo usta lifali. Ani ya kona. Ati kona
sala. Uko na uko na Jackson. Na wana leta kati.
Jackson na leta 6 points peke.
Kusemi ya kowas. Kujama akona Sterling. Akona Zobislai. Akona Zibia. Na akona Jackson. Na akona 45.
Uko na mchezo.
Ah, si mchezo. Yesu fire anything. Siku chambu
weekend. Apo kutuwa kwenza Sterling. Bro,
na team. That's my bad day love. Na badu na washinga.
Kwa ni yetu ni good day.
Yenye unaweza kuwa good because it's like already
I'm mean
say kula so kuna total 480
niko na 480 points yeah
na mimi total niko na 441 sasa iko mbali na niko na 3 million
siko mbali ukipiga game week moja
hata niko na 42
sina vitu ziko na margins
sasa ni ndio kuna 42
kuna 42
alikuwa uko na bonga hapa
bado kwa below average average 44
ni sawa ni points
mbili lakini mko serious jo tutoe next topic man
topic imeisha
zinchenko ilingia ayayayay ndo maana shangazi umetoka
hapo. Mna plan aje kabla tumalize, mna plan aje kutumia triple captain zenu ama it's too early to store.
Sheffield lakini
lakini roughly ile siku Haaland na face Luton.
Sasa acha mimi naona
lakini si Luton peke yake.
Triple captain inafai kwa kitu kingine personal sana. Azinuneka chini ya maji.
Sindio
sasa shtuka. Sasa ndio asa triple captain yako.
Lakini naye
cheza tunao chini.
Lakini lazima ikuwe double game.
Dunia tutakucheka vi bro, tutakucheka vibaya. Yeye
anataka kujichocha.
Bro ni double game kinaweza kuingia.
Ni castle ya triple captain. Walai. Mimi nikamwambia si ingia na sala triple captain game ikwani.
Umeisha kula.
Sasa ndio mimi triple captain game ikwani against Norwich.
Mimesha kula ela ya bro.
Awesha kula ingine safi hapo.
Sasa nakwambia triple captain kitu ikisha kumi unanyamaza na unasema ukuweka.
Unasema tayari
ukuweka. Batikiti. Wasola shule ulipataje? So but me think naenda kuweka karibuni na mtashukuka.
Ni karibuni pea style. Mimi kwangu lazima ningoje siku tunaanza hii team imekosa kucheza so kutakuwa na double game week.
Makarabao zikianza kupaa.
Ndio last season ishaiweka Valdez deal kwa halali wazi. Hii kaleta 6.
Triple captain kuna mchezo
nikasema wow
ni sawa tu but kuna mbili hiyo chip hizo chip ni mbili
si ya first leg na second leg
ya
world cup si tungekuwa mbali basi
tungekuwa mbali ndio maana mimi world cup yangu nataka kuitumia
first leg but you're serious na
so world cup ina
expire next year.
Inapeana ni
kwani nilikuwa nikijikaza hapa
mtakuta yangu ya la season ilienda hivyo bila kuni.
Umetumia chip yote?
Sikutumia.
Utakuwa je
umetumia chip? Ndakutumia World Card
mimi. Nashukuru sana umetumia chip.
Kwanza la season ni copy paste. It is very like mean nimekuwa nikikula ma minus nikasema tu acha ni copy paste. Unaona?
Unataka kutumia bench boost bana singoji hiyo.
Uko na wase?
Eh?
Uko na wase bench boost?
Like naona
bado.
Naona hiyo bench, naona hiyo bench iko fit. Sasa kuna ma home game hapo nini?
Mm-hmm. Yeah.
Mimi upande tuma, mimi chips zangu ni za double game weeks.
Bana, mali vitu
vishua. Sina Luton walikuwa double game.
Kwa kuweka striker. Acha na hiyo. Morris. Sasa leo hata alinua Morris alipata points.
Alipata
10 points.
No mana me
ile za
hivyo. Sasa
hivyo sasa tumia Klopp nini email yako haya kwa recruitment.
Kama salama niyo hapo hai onana na concede vitu hatari hapo.
Ah yeah. Manio kwanza mtatupiga. Anyways.
Anyways that has been our time.
Yes sir.
Thanks for tuning in. Subscribe, like, share.
Bede na shukuru
before the end of the year.
Panda.
Zimepanda panda bede.
Free ball.
Free ball. Paul has been missing for
anyway, no, so many mko serious FPL. It's a serious thing by the
way.
Need to see.
Actually don't free Paul due to kwa sema many hapo nini wanakuja kutusumbua.
Mko serious la falta sio.
Tuko serious.
Mmoja kwa below average. Ni kitu nashtua sana.
Bana.
Kwa sababu sasa inaenda kushangaa why? Why?
Ani niko 3.2 million.
Anyway.
That's a wrap guys.
That's a wrap. Free Paul do.
Wrap.